Again, again. Again, 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 again. Ati, ati, ati.
Wolan Salatan.
Top of the top kwa yo list. Uliza analyst too cold. Niangalie unaona mist. Kwangu rap ni call. Nilipika iko mist. Wananiona caprist. Na ubiri vitu youths on a street. Kujuo mbista eh. Siaka bat. Stay kesi inengi nilitokanga na kathati. Anani tu sim neti ground ana ubat. Mnabonga numbers na mlianguka anguka isabati. Naonesha zero P uwa shapri. Jani taki wafri. Nataka kili na pace. Yake mwendo wa astri. Unani feel sema wagwan rusty. Sema wagwan. High school usibonge Mr. Speaker isibunge. Domo ni ufunge. Dungia kuja ni mdunge. They know we don't mean a shindwa who's them. Mamba fuck wow. Wana tusho vile tutaishi na wana kak wow. Going hard niko kazi ya dima sana fuck mbao. Nimesota na hesabu mamia masana kutau. Goat na kudis na refa na lia na kufaul. Na invest ndo ni waji check na check. Mwanze kukiss ass na stakubali ata peck. What the heck, kila mto kora daya steps that take. Wana bees hajime jama motifake. Na wa motivate for sure na stake credit. Tetena ita wasumbua cabin. Sini watu mabaga tusumbwa ni na pedi. Smoke a savior, tuko sangi mahedi, hata masatu na eni. Of course atu na heni ni makesi madalas. Masatu jiski, jag, ndozi tu balance. Sitokei na tumana nkidai kukuharas. Moti ni kampuni na ifai kwenda asara. Top, top kwa yo list, uliza analyst. Too cold, niangalie unaona mist. Kwangu rap ni call, nilipika iko mist. Wananiona caprist, na ubiri vitu youths on a street. Kuchuo mbista eh, siaka bat. Stay kesi inengi nilitokanga na kathati. Anani tu sim neti, ground ana ubad. Mnabonga numbers na mlianguka isabati. Naonesha zero P uwa shapri. Jani taki wafri. Nataka kili na pace. Yake mwendo wa asti. Unani feel sema wagwan rusty. Sema wagwan hey. Maratu ana rant na mwili haina warant. Uski na pokea wolan na jibu na wagwan. Najwa malineza tuatenjako kai memangwa. Lakini kanya magiza wipati renangwa. Expectations achia mama na mimba. Alafu cool kid kuchai achia magirimba. Zako ni story wewe zani na iziriba. Niko mali niko juu ya comfort nilijinyima. Una cheki EBD skwa na budi libidi. Juu lazima nitoke dimanga na sirudi mimi. Alafu labda njikopi zenu line CB. Zomi rista zikonichi nafanya nini. Mpunguze propaganda. Pop pop danda nimeja smoke. Neza tashika uyo top blagger. Ni wa BBL uyo alikop haga. Millicent oh hiyo nayo siezi manga. Top adi top kwa yo list. Uliza analyst too cold. Niangalie unaona mist. Kwangu rap ni call. Nilipika iko mist. Wananiona caprist. Na ubiri vitu youths on a street. Kujuo mbista eh, siaka bat. Stay kesi inengi nilitokanga na kathati. Anani tu sim neti ground ana ubat. Mnabonga numbers na mlianguka isabati. Naonesha zero P uwa shapri. Jani taki wafri. Nataka kili na pace. Yake mwendo wa asti. Unani feel sema wagwan rusty. Sema wagwan.